uNkulunkulu wasidala wasisifaka kulo mhlaba, wasinikeza konke sikudingayo, impilo eqhubekayo waseyihlalela phezulu emuka igame eqhubekayo. Bayakhala bejabule khona omunye ohluphekayo, ngibhala le ngoma ngiyabazi nami umzima balo mhlaba, ngiwa ngivuka kodwa ngingalahli ithemba, ngiphokophela since day one. Mina ngazala ngihlupheka, bengifundisa ekhaya ukuthi noma ngijani ngibekezela, nginembuzo eyishumi kuwe mdala ikhanyisela, wawumdalelana umuntu usazophinda umthathe, ngoba kwakumele ukuthi aphile ingunaphakade, why wakho umuntu ozojika futhi abulale omunye bese kuthiwa ungenosathane, kodwa wadalwa nguwe, ngicacisele kahle nabangani nosathane, why zonke izinto ezimbi kuthiwa ke zadalwe nguye. Emoyeni angijabulile, konke kwami ngathi ngize, nginembuzo eminingi, nginembuzo elishumi. Emoyeni angijabulile, konke kwami ngathi yize, nginembuzo eliningi, nginembuzo elishumi.
Khala nini silongo lokuvuka kwabafileyo, waye ungasikhanyisela indlela zethu keyicimileyo, ungamakha kanjani umuntu futhi uphinde umyeke, mengabe sefuna ukwenza izinto engaphusileyo, ungangijaja kanjani inkubeko wena owangakha, wase ungifaka kulo mhlaba mangithandaza ungiphendule, ungamthatha kanjani umama wami ngithembe yena, uyibulala kanjani ingane encane esabelethwa, uyivumela kanjani izinto ezimbi ey'mpilweni zethu, ngiyabuza sho. Izinto ezenzekayo bafowethu, ezimbi ezinhle, asazi zenzeka kanjani, kodwa kuthiwa ulo phezulu usimakade, asazi ukuthi kwenzeka kanjani, noma uthule uyabuka noma kwenzakalani, ebabuka ogogo behlupheka, imdeni ingane iswele intandane, aish ne, abanye bebethandaza ngazi ukuthi imthandaza bayifikeleli kuyena, kodwa kuthiwa unehleli lodwa elikhule libona wonke umhlaba wakhe. Uyabona nje izinto zenzeka chai.
Emoyeni angijabulile, konke kwami ngathi yize, nginembuzo eminingi, nginembuzo elishumi. Emoyeni angijabulile, konke kwami ngathi yize, nginembuzo eminingi.